obugambo mukwano njagala obuwulire nje nokumiguwa era nze njagala osumulule nkwagala ebisooka n'ebiriddawo mukwano tonyumya bikabya nekubya ndowooza ebiritukawo mu maso mulimu ekiddala byekugamba mwetumbijja munda mu mugima tubifuule kyama kebegolofa tojja kumanya malanyizimbe tobiyita byangu lavulaba ensiira ddala obugere nakamere nesirya ondaza laba wofudde namulalwe nonninga eyawutuka mugulu oba munsi layira obutakuleka wansi topapana byansi ndayira obutakuleka wansi mugulu ba munsi ndayira obutakuleka wansi topapana byansi ndayira obutakuleka wansi amatuku walala nga sibye mpulira gwekyo ngamba ne walibeera musirikale nga yakukuma talina nze kyangamba kintu kyangu nnyo okunjagala ng'olumpona nze njagala ne butanjagala muli babbula lavulaba ensiira ddala obugere nakamere nesirya ondaza laba wofudde namulalwe nonninga eyawutuka mugulu ba munsi ndayira obutakuleka wansi topapana byansi ndayira obutakuleka wansi mugulu ba munsi ndayira obutakuleka wansi topapana byansi ndayira obutakuleka wansi ntegesa obugambo mukwano njagala obuwulire nje nokumiguwa era nze njagala osumulule nkwagala ebisooka n'ebiriddawo mukwano tonyumya bikabya nekubya ndowooza ebiritukawo mu maso mulimu ekiddala byekugamba mwetumbijja munda mu mugima tubifuule kyama ebegolofa tojja kumanya malanyizimbe tobiyita byamu lavulaba ensiira ddala obugere nakamere nesirya ondaza laba wofudde namulalwe nonninga eyawutuka